Sangu Nalingala, Wuto, Washington.
Basango Navewa.
Wuto, Washington, Ngumba Mokonzi ya États-Unis, to Pesibino Mbote, Nabulandi Sango, Nabiso, Nalingala, na VOA, The Voice of America, na Elobeli, Edi Isango. Bote lemeli, bo, ya bote ki carburant na etando ya Kasai pe ya Katanga ya Kala, li pinga li ya bayi misala ya bote ki pe bokaboli carburant, kutani na ministre ya yambo, Silvestre Ilunga Ilu Kamba, ilungona ba ministre baye batalaka, maye matali makambo mango natina ya kuluka eyano. Albert Yuma Mokambi ya FEC, Fédération des entreprises ya Congo alubina suka ya bokutani bwango ete ba sepeli ba ibateka pa petrole ba sepeli lolenge mbula matari emikotisi na bolikuluki na boliki eyano kasi mokano moko te mopesami kino sika ba ministre batali makambo mango ba kokoba ko manyula yango eyebisi bango na sima na bokutani ba ye petrole bazali kosenga bomati bwantalo ya litre na pompe lokola yango esalami na molongo mobimba nzoka nde na Kasai pe na Katanga ya Kala bayi bavandi bazali komona pasi mpona likambo yango Narval Mabila akitaki na nzela na Lubumbashi na o Katanga pe apesaki elobeli na bayi banso boko na baye bazalaki kuna tolanda.
Okay, papa na biso tomoni pasi makasi ba transport et mati transport to bando futa 1000 francs taxi to bando to bandi suko futa 1500 ba biso to bando futa ba 500 francs comme ben 1000 francs suko taxi so bolini bo mataka na 1000 francs ba tie dino ba tu 4 na sima na ba coronavirus so ba maladie na ebite so to suka wapi papa
ona oloba nyoso e komi po gouvernement na biso eza na ba station ya l'état te
piso oyo to si to comprendre. Bato wa FCC oyo, bako kende musikate, bazo bundisa mokonzi amboka me bako kokaete. Na makamu oyo bazo sala nam oyo ndiko na biso omulika direkter ya FEC. Ye mtokangi ba station, bango ba dolari mataki yao. Ulandaki boyo kaki ndenge nini population yo bandaki kolela. Mais na minute au président de la République a appliqué une politique où le penda est coquille coquille qui ça tôt il y a des changes sur le terrain mais balamusi sikoyo bitumba mususu ya carburant à travers la personne de Moulika.
Il ne faut pas que babanda repolitise ba makambonyos wana biso tozo ni tokondi mangoli tokondi mangote parce que tayé bi que non le gouvernement ya sika ayé na plan nango pour isa la musala ezongi sa ba makambonyos na rai.
Na Congo Brazzaville ba bozongeli mibembo to bofungwami ya mabanda mampepo po na tina ya mabembo ya mibembo etiamio mokolo 24 août 2020 et Mobili ya mbula matari et Thierry Mungala sima na likita ya mbula matari na baye basala kabitumba na COVID 19 état d'urgence et bakisami mikolo pe mikomiso mitambolaka mais na yango pe ekobi bato bayibani kozwama na COVID 19 na ekolo Congo Brazzaville bakomi koleka 3745 sango na lingala na VOA Uto Washington mampinga ya ekolo Congo Democratique bomi babundi ba ADF mine banei na group banange kaimana tolanda sango na bozindo na Erikasa Mwisi
mokambi wa opération Sukula en général Major Tiremoi Mipiter, à sa couleur Banguna ADF, Mine Bakwei, Pe Mapinga et Kolo Congo démocratique et Botoli, Dibondeli Biabango, Omoka Mavume Tozwami, na groupement banan de Kainama, na territoire ya Beni, Lita Toli na Kasere Kawango Mataipa. Mupandi sango misikabie
lobeli ya mokonzi oyo general Chirimwami bakinisi munguna wana na preko bunda batomboki mine bakufi ya ADF bazui ba munition bazui bakifi na mabiloko mosusu mapano solaire nyoso barekipere wana na tingonga oyo basoda ya FARDC ba okosolide position na efika ena ya mavume na kati ya groupement bambu bakifiki
ungambu ya baifete civil ba singi na baye FARDC kokuba kubundisa banguna ADF utaingumba beni